ngezandla eziningi ezibandayo ezibulela abantu. Mawuphumelela bayakwada vele banjala abantu. Phila nophila namohluleka baningi abantu. Ngeke ncenga impilo ngiphinde ngibuye ngizoncenga abantu. Ngiyavuma ngigensa still kunochero kumele ngimshade. Nabangani ababalulekile okumele ngibanake. Mntwana msikazi ukhuluza ungaka ngaze ngimshayele. Skimnyana sensa 5 cent enasa ngeke ngisibhaye. Lenhliziyo zene ningibambe ngazo ngibhalansa ngazo. Zama ukungibulalela lesiphiwe ngazala naso. Mzansi wonke uzongazi one day ngiyocopha umlando. Ngifake inhliziyo engomeni mangibhala ngiriphele uthando. Sibani ngisifunile angizange ngisithole kufuneka iplani. Ngisibiza ngolova mara niyilandi netsotsi dali. Ngizondela izinto ezifana nalezo kwelami ikazi. Ngolova mangabe ustrong ngisibhaye ngokufaka isitali.
Angindaba ukuthi ngizonda ngisiphilele impilo yami. Angindaba ukuthi ngizonda nami ngibeke ikusasa lami.
Longeta futhi ngiyofangeta loka kumhluphi nemoto estakila ngeke zihambe ifunga ipushi. Mawazi kahle ukuthi angeke uzimele kungcono ungayisusi. Ngiyakwazi ukuyongena emayini ngiyoganga ngicetha ngasuthi. Mangijaja ngezinto engizikhulumayo you'll be confused. As long as ubloma nentwana encane ngeke uzikhulu. Just because of the struggle I had to drop out of school. I went to almost all of the places to find the food.